Afti.com.
Guys, a classic, baby.
Na piskari kama unatafuta sasa hujachelewa bado Nostishangae na viva mina era na na piskari domana nikitembea mwendano hado Nishatafuta sasa nshazipata Kinachofuata mwenda kura bata Aina mapepe na kujiri mbwasa Na kama bisi sasa rakamata Chogeto ni dagie Nitakupa chochote unachotaka we Hira leko lagu nataka lale na we Na kama mchanganyo naomba unipatie
Najimsafi.com
Mana na kuona kitambo Unainama, unainuka, unapinda mugongo Mweza kona ni mariza we mjuzi wa mambo Napenda unavyo binuka ukipinda mugongo We mugongo Mjini kwa naera kwa na piskari Kama unatafuta sasa ujachelewa bado Na usishangae na viva minaera na na piskari Domana nikitembea mwendano hado Na we dadaka unadanga danga kweri Dangamba gara tuwa goma msema kweri Hajamani kauna danga danga kweri Danga teneke tuwa goma tamsema kweri Awe dada wana kie vibabu Wana kie mapendeshe wana kie vibabu We jamani wana kie vibabu Wana kie mapendeshe wana kie vibabu Usireti na boda boda na era Minajua takupa pesa kijora tu Sireti na boda boda tunaera Sina kitu takupa pesa kuchora tu Basi dada wana kie vibabu Wana kie mapedeshe wana kie vibabu We jamani wana kie vibabu Wana kie mapedeshe wana kie vibabu Ato mimi rafa boy Respect manager video boy Awe bossy 7-7 Yo time see Ubaya billionaire Baby room makodi Nikiwa na baba shedi Yes come to mbari Pangoma moja Adasko Twende tuone
Wango makali kutoka wadachimsafi.com.